Evangelini lika Luka ungwele futhize qala ngesahloko samashumi amabili nane lelamashumi amathathu ivesi lamashumi amathathu nanye noma ngizothi ivesi lamashumi amathathu lesahloko samashumi amabili nane.
And it came to pass as he sat at meat with them, and he took bread and blessed them.
Wathi esehlezi nabo kudleni futhi wathi abathesinkwa wabonga wasihlephula wabanika. Namehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo.
And they said one to another, did not our hearts burn within us?
Bathi omunye kumnye, izinhliziyo yethu bingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela imibhalo na?
May the Lord add his blessing.
Futhiseka thinkosi ngenezele sibusiso sayo indikimba yami zoba uma bengikayibiza kulobo soku namehlo abo ayesevuleka bamazi.
Now it's hot, but I wish you would bear just as patiently as you can.
Manje uyashisa kodwa ngifisa sengathi ningakumela ngokubekezela nje ngangeni ngakwazi imizuzwana nje embalwa futhi ngizizama ukushishisa kodwa manje sifuna ukubuka ngobuqotho ezwini izwi likaNkulunkulu elimangalisayo futhi siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngendlela thize uzovula amehlo ethu kulobu busuku.
If Easter is just the celebration of a historical event,
umayiphasika lingumkhupho nje wesenzakalo somlando futhi lokho kuphela. Kodwa-ke sinesizathu esincane sokungabaza, sinesizathu esincane sokubuza ngoba kwakuzoshiywa phezu komcabango qotho wokuthatha nje izwi.
Futhi
umuKristu engazange enze izethembiso azenza, khona-ke nathi futhi besingeke sibe nobufakazi esinabo.
But our blessed Lord said, while he was here on earth,
kodwa inkosi yethu ebusisiwe yathi ngenkathi selapha emhlabeni kusesikhashana nje nezwe ngeke lisangibona. Manje lelo gama elithi izwe lapho livela kwi-inqubo yezwe abantu bomhlaba.
The world will see me no more. Yet ye shall see.
Yize ngeke lisangibona nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe.
Now those words are just as true as any of the
manje lawo mazwi aqinise nje njenganoma yimaphi amanye amazwi esiwakhulumile kuleli viki ephuma ebhebhelini aqinise nje njenganoma yimaphi amanye amazwi asebhebhelini kuseyizikhashana nje nezwe ngeke lisangibona bangeke bavulwe amehlo abo. Kunabantu abazali emhlabeni kungesiyo intando kaNkulunkulu kodwa ngenxa yokukhetha kwabo kobugovu bebengeke bamkholwe ukuba ubeme ngqo lapho ekhuluma nani kulobu busuku.
It's sad to say.
Ngiyadabukisa ukubusho kodwa ipepeli lasho ukuthi bazalelwa kulelizwe kulokhu kulahlwa uJuda nasevesini cishe lesithathu.
Now, but to you tonight, who comes out and
manje kodwa kunina kulobu busuku eliphumayo futhi nimi nizungeza ekukunjini futhi nitakelane ndawonye esakiweni esishisayo izincane njengalezi anizi nje ukuze nibone nizele njonge thize.
And to my opinion, you come with the
ngokombono wami nize ngobuqotho benhliziyo yenu ukuze nihambele eduze noNkulunkulu ukuba usuke lapha kulobu busuku ungumuntu ongcole kunalokho obuyiko ngenkathi ungena. Yilokho engikukhulekile lapho ngingena emnyango kulobu busuku. Nkosi, ngenze umuntu ongcono uma sengiphuma kulobu busuku kunalowo ebenguye ngenkathi ngingena. Manje ngesikhathi yena ngaphambi kokumuka kwakhe wenza lezi zinhlobo zezitatimende wathi okholwe yimi njalo ngcwele isahluko seshumi nane ivesi lesikhombisa.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also.
Ukholwe yimi imisebenzi engiyenzayo nayo iyakuyenza miningi kunaleyo iyakuyenza ngokuba ngiya kubaba wami ngihamba ngiphinde ngibuye futhi.
Now we'll find the works that he did.
Manje sizoyithola imisebenzi ayenza, imisebenzi ayenza na akaze azisho ukuthi ungumuntu omkhulu, wayengumuntu othobekile nje, akazange akhulume nganoma yimaphi amagama olimi oliphakeme, wakhuluma nje njengomuntu otshelekile. Wayehlala phakathi kwabampofu, izimpungushe zinemikoti nezinyoni zinezidleke, kodwa yena wayengenandawo yokuqamelisa ikhanda lakhe. Wayenikuba yodwa ayenikezwe yona, yayithungwe yonke indawo ingenamphethe kuyo. Ingakho beyigembulela, kwakwenziwe lani lokho na? Ngoba isiprofetha setestamente elidala zathi fanele sigcwaliseke. Babelana ngezambatho zami, benzelana unkatho ngesambatho sami. Ngakho abakwazanga kwabelana ngalo mphetho, kwadingeka bayigembulele, futhi lokho kwakungukugcwalisa isiprofetho setestamente elidala. Kodwa sizoqaphela ngemizuzwane mbalo nje ukuthi wenzani na. Futhi ngiyakholwa kulobu busuku ukuthi kungukulamba kwayo yonke yezinhliziyo zethu, kusukela komncinyane kuye komdala kunabo bonke. Kulobu busuku ngubona uJesu Kristu kwisifiso senhliziyo yami. Futhi
and why is it if we claim by the scriptures
kungani na uma sisho ngemibhalo, imisakazo iyakuqhubisa namuhla, amathelevishini afaka izinhlelo, izikeshi zishilo ukuthi akekho lapha kodwa uvukile. Yebo, khona-ke uma evukile, iBhayibheli lathi kumaHebheru 13:8, unguyizo lalomuhla laphakade. Manje naku la kukhona bahlobo, lokho kuphakathi kokuthi iqiniso noma kusile iqiniso. Lokho uma lokho kungasile iqiniso, khona-ke iBhayibheli lingamanga, futhi khona-ke amazwi angamanga, futhi khona-ke silahlekile, futhi akukho kuvuka kwabafileyo, futhi siyazenzisa nje. Kodwa uma kuyiqiniso, khona-ke kufanele kuziqinisekise khona. Uma uthi lamanzi amanzi, angikaze ngiyobona amanzi kaphambili, wathululele phezu kwami, futhi akumanzi, khona-ke amazwi akho awasile iqiniso. Kodwa uma wathululela kimi futhi kube manzi, khona-ke amazwi akho liqinisile. Uma uKristu enguye izolo lamuhla laphakade, khona-ke iBhayibheli liqinisile. Uma yena engesuye izolo lamuhla laphakade, ngakho-ke alisile iqiniso. Uma amazwi kaNkulunkulu lingesile iqiniso, khona-ke uKristu akasile iqiniso. Ngakho-ke uma amazwi kaNkulunkulu ngesile iqiniso, uNkulunkulu akasile iqiniso. Kodwa khona-ke uma izwi likaNkulunkulu liqiniso, khona-ke iBhayibheli liyiqiniso. uNkulunkulu iqiniso, uKristu uyiqiniso, futhi sifanele sethembeke embangeleni. Kunjalo manje ngesikhathi esemhlabeni akazange azisho ukuba yinoma yimuphi umphulukiso omkhulu, angake owaziyo ukuthi intetela kaNkulunkulu izange izisho ukuthi ingumphilisi na. Kunjalo impela. Wathi ngingenze lutho ngokwami, kepha lokho engibone ubaba ekwenza akusimo wenze imisebenzi. Washo ngubaba ohlala kimi wenze imisebenzi. Yiluphi uhlobo lwemisebenzi alwenzayo na? Siyathola ePhepheleni lapho umfo kaMaliku Filipu asindisa khona, futhi waya ngale, futhi wathola umngane uNathaneyeli emuva le amamayela kamashumi amathathu kuzungeza intaba, wambuyisa kuJesu. Futhi ngesikhathi emthola wayengaphansi komuthi ekhuleka, futhi wathi woza ubone ukuthi ngubani esimtholile, uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Wathi ingaba khona yini into enhle evela eNazaretha na? Wathi woza ubone. Yilobo bufakazi obuhle kunabo bonke ngibaziyo. Ungathathi igama elishiwo ngomunye ngalo, woza uzibonele wena. Wathi woza ubone. Futhi lapho efika uJesu wayemi emqeni, mhlawumbe ekhulekele abantu. Futhi ngenkathi uFilipi efika noNathaneyeli, uJesu wathi, ngani umIsrayeli okungekho nkohliso kuye? Wathi, ungaze nini Rabi na? Kwambangalisa, ungaze laphi wena na?
He said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you.
Wathi ungakabizwa nguFilipi ngenkathi ungaphansi komuthi, ngakubona ibanga elingamamayela ngamashumi amathathu kudabula intaba, nokho ngakubona.
That showed who he was.
Lokho kwakhombisa ukuthi wayengubani. WayenguNkulunkulu osezindaweni zonke, hayi nje umprofethi, kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe ebonakaliswe enyameni. Lesi sizathu wayengabeka ukuphila kwakhe phansi, aphinda kuthathe futhi. Uzifazana mncane uza uzokha amanzi kelinye ilanga, futhi wakhuluma naye, futhi wathi, sifazane ngiphuzise. Wathi, kuphambene nesiko kini baJuda ukuba nicele thina amaSamariya kunjalo, sidlelane omunye nomunye. Wathi kodwa ukube bewazi ukuthi kubani obukhuluma naye bewungacela kimi ukuphuza ngizokulethela amanzi ongeke uze lapha kuzoka. Futhi owesifazane wathi umthombo ujulile mnumzane awunakho ngakho ngakho futhi ungawathelaphi la manzi.
What was he doing? Contacting her spirit.
Why is that now? Ixhumana nomoya wakhe. Futhi yakathi yasetholile ukuthi inkathazo yakhe yayiyini. Inkathazo yakhe yayingukuthi wayephila ngokuphinga. Wayenamadoda ezihlanu futhi wayehlala neyakhe ezithupha.
And Jesus said to her, go get your husband and come here. And she said, I don't have any.
NoJesu wathi kuye, hamba ulande indoda yakho bese niza lapha. Futhi wathi yangena indoda, wathi cha, ube nayo isihlanu nalelo ohlala nayo manje ayisiye yakho. Ngakho ukhulume kahle.
Look now the Jew.
Bukani manje umJuda, ngathi uJesu yenza lezo simakaliso kuye. Lo mJuda uqina, wangempela umJuda uqiniso wathi, wena intetela kaNkulunkulu, inkosi kaIsrayeli, wayazi ukuthi lezo zibonakaliso zazifanele ukuphelekezela uMesiya. Futhi manje nangu umSamariya, ngesikhathi leso simangaliso sesenziwa kowesifazane wathi, mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofethi, siyazi ukuthi lapho uMesiya efika uzositshela lezi zinto, kepha wena ungubani na?
He said, I'm he that speaks to you.
Wathi nginguye okhuluma nawe, washiya imbiza yakhe yamanzi futhi wagijima wangena emzini. Futhi wathi, uzani nibone indoda engitshele izinto engizenzile, ngabe lona kusuye yini yena kanye uMesiya na impela? Uqhubeke njalo kuyo yonke imibhalo singakuthatha ukuthi wazenza kanjani izinto ubaba ayembonisa zona. IBhayibheli lathi ngale kuJohane Ngcwele lapho bembuza ukuthi kungani angabaphulukisanga bonke labo bantu abakhubezekile.
And he said, verily, verily, I say
unto you, ngiqinisile ngithi kini, uJohane Ngcwele esihlanu, ishumi nesishiyagalolunye, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingeke yenza lutho ngokwayo, kodwa lokho ebona ubaba ekwenza, lokho indodana iyakwenza ngokufanayo.
Now, if Christ has risen,
manje uma uKristu evukile kwabafileyo, futhi uphakathi kwethu namhlanje, futhi wathembisa ukuthi izinto ezifanayo azenza, lezo sizozenza nathi. Lokho kungukuthi kuyiqiniso noma kusile iqiniso. IBhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade.
And friends, I'm just happy
nje ukwazi namuhla ukuthi mina ngokwempela ngakho konke obukimi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wakhulelwa futhi wazalwa ukuzalwa kuchwebileyo. Wahlupheka ngaphansi kukaPontius Pilato, wabethelwa, wafa, wangcwatshwa, wavuka futhi ngosuku lwesithathu, futhi wakhubukela ezulwini, futhi uhlezi ngakwesokunene sobukhosi bakhe, nomoya ongcwele ulapho uqhubeka nomsebenzi ofanayo awenza ngesikhathi eselapha emhlabeni. Umcabango omuhle kanje pho.
What a beautiful morning. The first
ukusa kuhle kanje pho, ukusa kokuqala kokuvuka ekufeni, iphasika lokuqala lake lasemhlabeni. Yaqonda yini ukuthi leli phasika silikuphayo lokuvuka kwakhe ekufeni, kodwa kuphela nje ephasikeni elikhulu elizayo, ihora yeza ngalo evela emazulwini na?
And all that are dead in Christ shall rise and go with him.
Futhi bonke laba bafile kuKristu bayovuka futhi bahambe naye. Sibheka phambili kuphela kuleli phasika elikhulu elizayo. Futhi namuhla kuthi kanjani pho induduzo enje pho, ubufakazi obunje pho esinabo, lapho iBhayibheli likumemezela, lapho ubukhona bakhe ezindaweni zonke bukumemezela, lapho amandla akhe aphulukisayo kumemezela, lapho umoya wakhe omkhulu kumemezela.
When everything
lapho yonke into eveleli kumemezela, ibandla lakhe liya kumemezela, inhliziyo yami iya kumemezela, yonke inhliziyo yomuntu ozele kabusha iya kumemezela ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi uzophinda abuye futhi usenguye manje izolo namuhla naphakade manje. Qaphelani,
it was on this beautiful Easter morning.
Kwakukulokhu kuse kuhle ngephasika, kwakube khona amaningi amahemhemu inkulumo. Abake besifazane babebuya ethuneni bathi babone umbono wezingelosi, futhi babecabanga ukuthi ngumlimi wengadi uMariya unina, ngokuba weza iphimbo likhuluma ngemva kwakhe futhi lathi, ngubani nimfunayo na? Kuli kasikati penduka, wasifaza ne wapenduka, wasati. Bayisusile nkosi yami, angazi ukuthi bayibekephi. Uma kungukuthi uyazi ngitshela ukuthi kuphi, futhi ngizohamba ngilande. Yaphenduka yayisithi Maria, futhi wasifazane wayibuka wayisathi, Raboni, ukusho ukuthi nkosi.
He said, don't touch me.
Wathuka ngithithi ngoba ngikakakhuphuki kodwa ngizokhuphukela kubaba wenu nakubaba wami kunkulunkulu wami nakunkulunkulu wenu kodwa hambani nitshela abafundi bami ngizohlangana nabo eGalile. Lokho kwakubonakala kuyinganekwane embi kanjani pho yalo muntu abambona ecobisiwe futhi wafa wangcatshwa futhi lolu kwasekulusuku lwesine noma usuku lwesithathu kusukela afa. Upetro satimele futhi wayesefuna ukuya kodoba. Ababili babo bathi omunye okamalingu Kefase wathi sizovele sibuyele ekhaya nje eJerusalema. Futhi endleleni yabo behambisana ngaloko kuze labo Petru athatha udobo lwakhe futhi wahamba edoba. Labo ababili babesendleleni yabo bedabukile. Futhi lapho besahambisana endleleni bathi hawu ngicabanga ukuthi impilo ifanele ukuphila wo ukuthi besikholwa kanjani ukuthi wayengumesiya bekungenzeka kanjani lowo muntu owavusa abafileyo ukuba ake ame futhi avumele lowo mphristi omkhulu ahlekise ngaye na. Wayengumesiya kanjani lowo muntu owayengabona umbono emva kombono ukuba ake avumelele lesosha lamaroma limvale ngendwangu ebusweni bakhe futhi limshaye ekhanda futhi lithi uma ungumprofethi sitshele ukuthi ubani ukushayile. Wayengawukhandela kanjani umusa siphambanele bona ukuthi angakwazi ngisho nokuvusa abafileyo na wo wakungumsusa otimaza nayo.
And those discouraging times comes to every believer to test you.
Futhi lezi zikhathi ezitumazayo zize kule lonke ikholwa ukuhlola nokukuvivinya nokubona ukuthi uyakholwa impela yini. Yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele kuqala ihlolwe iqeqeshwe okomntwana. Kuzoba nabanye benu lapha kulobu busuku akungabazeki abazodlula kulokho kuhlola kufanayo. Uma kumele sibize umuqo omkhuleko anginamqondo ukuthi ubani wena makati okukhulekelwa angekho omunye waziyo wonke nje ashoviwe ndawonye bese nikeza nina ngizobiza kusuka ndawena thize noma ngabe yini esengqondweni yami ngaleso sikhathi. Singeke sikwazi kubamisa bonke kodwa abambala ngenkathi amadazini awathi awabe mabili mhlawumbe azodlula kulo muqo omkhuleko bonke bafuna ukuza ngahle ucabanga ukuthi ukwedlulile kodwa akakadlulanga uyakuhlola nje ukubona nje ukuthi uzomkhola ngempela yini. Umbono awuphulukise umbono oqinisekisa nje kuphela ubukhona bakhe. Ngihlezi lapha nje ngibuka khona manje nje phezu kwezithameli futhi ngibona umngani wami unkosikazi Cox ovela ezansi eKentucky wayenomdlavuzo omkhulu ebusweni bakhe emavikini ambalwa edlule sekumudle wamqeda ngasesweni lakhe wayeva. Unkosikazi Wood umngani wami omuhle wangishayela ucingo futhi wayekhala wathi ngikhona ukuthi uzodla iso likamama oliqede ezinsukwini ezimbalwa. Udokotela waqala ukuhlokoloza ngohlobo oluthize le nto futhi wawusabalalisa kwakusezimweni esibi. Sangele futhi sanikele kumkhuleko lulo mncane ngokholo olugciniswa kwehange ukuthi kuzokwenzeka futhi nangu uhlezi lapho kulobu busuku ukahle ngokuphelele futhi uyaphila akukho ngisho ichashaza lawe elisele wonke uphulukisiwe ebusweni bakhe uhlezi khona lapha phambi kwethu.
Others around with the same thing. Why? It's because Jesus.
Manje ngapha balesibe sifanayo ngani na yikho ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo futhi uyaphila.
The same one that could touch a leper.
Ufanayo wangechinta onobulephelo futhi wathi ngiyathanda hlanzeka angawuthinta umdlavuza futhi yathi ngiyathanda hlanzeka uma enguye izolo lomhlana phakade. Futhi lapho kuyaphase kanye nabo bahambisana bedumele babethi nje ababe zohlobene oluthize nokunye kwalokho kuso kudabikisayo kubonakala sengathi yonke into ihamba kabi.
And all of us.
Futhi kwala majali umuntu othize waphumba eseza njengemva kwabo wahamba wenyuka futhi wahambisana nabo futhi babengazi inhlobo ukuthi leyo kwakuyinkosi uJesu yayiphila futhi abantu abaningi ababeyithanda babengakwazi.
And that's the same as it is today.
futhi lokho kunjalo ngokufanayo namuhla kukhona abantu abaningi namuhla abathanda inkosi futhi abaqondi ungabatshela ngakho kepha nokho abakwazi ukuqonda ukuthi uphile kuze kube phakathi kulobu busuku ukuthi lapho kuleli bandla kulobu busuku ukuthi lapha phakathi kwethu futhi uzobakhona eze ngowenyama umzimba wenyama angisoze nganishiya noma nginilahle futhi lapho bezahambisana futhi baqale ukukhuluma endleleni ujesu ngifuna ukuba liqaphele into yokuqala ujesu ayenza waya ngqo empalweni wathi wo abayiziwula enhliziyweni kulukhulu yini gini ukukholwa lokho abaprofethi abakusho na ngokuba wayesanda kubabuza idabukiswe yini kangaka na
And they said, "Are you but a stranger?"
We bathi ngabo isihambi yini na? Awazi yini ukuthi Jesus Nazareth besicabanga ukuthi ngumesiya, umkhululi kaIsrayeli? Awazi yini ukuthi lolu sekube ngisho usuku lesithathu kusukela bethela na? Wayeyindoda enamandla ezweni. Bekuprofetela amandla ngoba ziningi zibangalisa lezinto uNkulunkulu azenzile ngaye. Futhi lalo usuku lesithathu futhi manje bambulele futhi bamgcwaba futhi ubese thuleni futhi abanye besifazane beza kithi basitshela ukuthi uvukile kwabafileyo futhi siyazi ukuthi bekuyinganekwane nje engubulima ngakho ke sisendleleni yethu ebuyele emuva
then when he began to open up the word Oh, I love God's eternal word.
Ngakhoke ngikathi aqala ukuvula izwi. Oh, ngiyalithanda izwi likaNkulunkulu liphakade. Waqala ukuhlola imibhalo eqala ngoMose. Akazange ashiye lutho olungembuliwe. Waqonda ngqo ezwini. Noma yiyiphi indoda ejike kuNkulunkulu. Ngikathala ukuthi kubani yohlala nezwi likaNkulunkulu. Uma ingakwenzi, ayisiye inceke kaNkulunkulu yeqiniso. Waya ngqezwini futhi wakhombisa kezwe ukuthi uKristu wayezofa aphinde avuke futhi bese ngene kazibuleni yakhe manje ho bafanele ukuthi bakhuluma kanjani pho bengikathanda ukuba bengingaba nalawo mahora mbalwa ukukhuluma naye bungeke na sihambisana endleleni
You say, well, Brother Branham, I sure would.
Wena uthi awumfoti problem impela ngikathanda ngifisa sengathi ngikakwenza awu singaba nakho khona manje nguye okhuluma nawe enhliziyweni yakho awukuqondi nje
I noticed as he drew near the city evening
ukuhlwa kwakuza kwenza sengathi wayeziqhubeka adlule angakwenza lokho kuwe futhi angahla kwenza ucaba ngokuthi uqhubekela phambili kodwa ngeke angeke adlule ufule nje wena ukuba umene
and they said to him all the day is far spent
Baze bathi kuye, wo ilanga selishonile. Manje ungagubekeli, kodwa sicela ungene futhi uhlale nathi. Vele nje umnikelo lohlobo lesimemo, uthole ukuthi kuzokwenzekani. Bathi ilanga selishonile manje, wozohlale nathi, sekuyahla. Wasengeye yajika futhi wangene. Sitolo thenga udlele kuso sincane, ihotelane lincane. EYurophu basenalo uyadla futhi ulale futhi konke kukhokhelwe esikweletini sisodwa ihotela lakho
And when he got inside with them here's a beautiful part
futhi kekade engena nabo nathi ingxenye yenhle lonke lolo suku ngesikhathi besakhuluma naye akazange ashe lutho nokho babehambe naye futhi bakhuluma naye ngaphambili kodwa bakuqondanga Kubani ligcina ukuthi ningabi nenkozi ngelinge ilanga na? Kubani wenze lowo mntwana ukuba sini na? Kubani okukhokhelele leyo cross na? Wakunguye kodwa awukuqondi nje. Kubani kunika impilo ukuthi ukwazi ukubhuma uze esontweni kulobu busuku na? Nguye kodwa nikuqondi. Oh, uma nje besingenza njengabo nje ukumema ukuba ngene.
And when he came in, got inside, shut the
door. Kufike esikhathe ngena, wangena ngaphakathi, wavala iminyango khona ke wenza into okungekho omunye umuntu ongayenza ngalo ndlela. Wakunguye kuphela owayengayenza ngoba babekade bekanginaye ngaphambi kokubethelwa kwakhe. Futhi wathathela sasinkwe futhi ngendlela nje ayenze ngayo leyo kwakuyiyona ndlela yakhe uqobo yokukwenza namehlo abo avuleke futhi bazi ukuthi kungaba nguye kuphela akazange ahlale nawe isikhathi eside wanyamalala emehlweni abo ngomsuzwana nje kuthi endleleni yabo babuyele muva ngokushesha nje babengakwenza izinyawo sezilula bamemezele kunqoba nje ukubatshela ukuthi inkosi ivukile ngempela bazange babuyele muva ukuyophikisana ngenkolo yabo bazange babuyele muva ukuyophikisana ngayo kodwa bafele bazi nje ukuthi wayevukile kwabafileyo manje mngani uma ujesu kristu indodana ephilayo kankulunkulu ngemva kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule uma ibhayibheli liqiniso wathi ngiyaphila kuze kube phakade uphile ngokufanayo nje lapha kulezi zakhiwe kulobu busuku njengoba ayenjalo ngosuku lokuvuka kwakhe usemzimbeni nje abanye babo babebuthele ndawonke kuthi wafika ngqo wadlula odongeni wabonakala ngqo phakathi kwabo wathi nakho ngizweli bungani izibazi zami ezandleni zami ngabethongo linayo yini ngiyama namathambo njengoba nginakho na wathi nginikela ukuthize okudliwayo futhi bamnikeza inhlanzi nesinkwa wama lapho futhi wakudla phambi kwabo wathi ithonga lidli njengoba ningibona ngidla uyini yena na uyilowo mkhulu Jehova uNkulunkulu ophilayo phakathi kwethu kulobu busuku phakathi kwalapho kukhona ababili noma abathathu bebuthele ndawonye ngiyoba phakathi kwabo kuthi manje nake engikucabangayo uma uKristu ezokuza kulezi zethameli zabantu nisajuluka nilindile futhi uzofakazisa kuleli phasika ukuthi uyaphila futhi umile kulezi zakhiwo kulobu busuku khona-ke unelungelo lokumcela noma yini ayifela futhi ukholo ukuthi uzokwemukela liyakholwa ukuthi lokho kuyiqiniso na impela kunjalo manje ngingakhuluma kini isikhathi eside kodwa yize lilonke nje livele kuKristu lizosho kuningi kunawo wonke amazwi engingawakhuluma iphimbo likhathele nelikhandlekile futhi ngikhathele njengoba kunjalo ngephimbo futhi kenye into ngokukhuluma kulukhuni ngoba leli ikhaya lami kuba nenkonzo eyimpumelelo nogcobo lukamoya kanjalo ngani na ngoba leli ikhaya lami uJesu washo ukuthi umprofethi ekhaya lakubo izwe lakubo ngisho nasesifundeni sezwe sakubo kuyinto nje eyenzeka ngaleyo ndlela bathi ngesikhathi emzini wakubo bathi lona kusuye yini lowo indodana yombazi na kusiye yini umama wakhe umariya ulapha kanye nathi na kusibo yini bonke abafowabo bakhe abalapha notetewabo bakhe na asibazi na yiziphi isikole aphuma kuso na yiliphi ikolishi lezenkolo aphothule kulo na uphethe ziphi izincwadi ezimchazayo na futhi akazange afike nganoma yiziphi isikole noma ikolishi lezenkolo noma ziphi izincwadi ezimchazayo kodwa uvele kuNkulunkulu kodwa abakubonanga bathi kuthelaphi lokhu kuhlakanipha na futhi ngenkathi bembona edlulela leyo micabango yabantu ngenkathi uPetru eyeza kuye wathi igama lakho kuSimoni igama likababa wakho kuJonase kwabalahla phansi wabazi kanjani na abafarisi bamangapho futhi bathi ungubhelizebhuli uyinkosi yababhuli ungudeveli futhi uJesu wathi nisho lokho ngami ndedwa nomuntu nizothethelela khona kodwa lapho umoya ongcwele fika futhi yenze into efanayo futhi nikhulume igama elilodwa elimelele naye awusoze wathethelela ngakho kule lizwe noma ezweni elizayo ngakho kuyinto eyingozi ngakho wayazi kanjani na wakusho loni lokho na wayazi ukuthi lezo zibonakaliso zaziyokuma kuze kube yilolu suku lokugcina futhi lolu izinsuku zokugcina wayengeke abe nobulungiswa ukuthi lulela ulaka lwakhe phezu kwabantu abalungile bane silinganiselwe esilinganisweni futhi safunyelwa silula konke esikucabangayo nje izikhathi ezinkulu izinhlelo zemisakazo ezingahlungiwe u-Elvis Presley u-Arthur Godfrey amahlaya amadala ngcolile osaziwayo basemsakazweni namathelevishini sihlale ekhaya kodwa sithathe ebusuku kwinkonzo yemkhuleko kubone into engasile njengaleyo futhi sizibize ngamakristu na ngakho-ke lapho uNkulunkulu ejulile umoya wakhe futhi akhombise izibonakaliso zakhe zovuko siyawulahla futhi sifulathele futhi lokho yisolo esingeke saxelela ukwenza lokho uJesu wathi ikhuluma igama elilodwa nje elimelene nawo lingeke lithethelele kule lizwe noma ezweni elizayo ngakho lowo moya ufanele uze ngaloli zinsuku zogcina ukufakazisa lelo zwi likaNkulunkulu ukuthi liqiniso futhi ngiyatsho ngaphansi kwegunya lezi likaNkulunkulu nomuzo womphefumulo wami uqobo lowo moya ongcwele ofanayo umoya ukhona lapha manje phakathi kwalaba bantu manje ngishilo ukuthi uvukile kwabafileyo ngishilo ukuthi uyaphila uphila kuze kube phakade ngishilo ukuthi ubuyezela lamuhla laphakade ufanayo emgobweni ufanayo emandleni ufanayo kuyo yonke into konke ngaphandle komzimba wakhe wenyama uhlezi ingakweso kunene sikaNkulunkulu nobukhulu enkazimulweni kodwa umoya ongcwele lapha usebenza uhambahamba usebenza wenza nje njengoba uJesu Kristu yenza ngoba lobo ngubufakazi bokuvuka kwakhe ihora elihle kanje pho manje ngicabanga ukuthi niyabona lapho ngimi khona manje ayikuphela njenga laba abancane cishe abantu abayikhulu noma abantu abangamakhulu amabili lapha kuku lesi sakhiwo sincane beminyene lapho kulobusuku kodwa ngisenzile lesi sasitetimente ngaphambi kwezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane namakhulu ezinkulungwane abamba ibhayibheli ngesinye isandla nekorani ngesinye ngathi okunye kuqinisile nokunye kuyiphutha futhi ngiphosela inselele wonke umpristu kamohamed ukuba yeze azofakazisa noma yibubo omunye ubhuda noma angahle abe yini ukumelana nekorani nokumelana nenkolo yabo kodwa wonke umuntu uyathula du
But brother, the reason I do that because I
know that Jesus Christ is alive. Futhi uyiqiniso uJesu Kristu uyaphila ulapha. Manje akuyilutho ngokwami engingakwenza. Isipho sikaNkulunkulu. Kwenza kanjani na? Ukuzivumela wena uqobo.
Right in this building now is
Kona kulesi sakhiwe manje kuneziningi izigelezo eziningi wena uthi ngabe lo ngumpale na lelo iphepheli ake ngikukhombise manje kama Christu yalapha phakamisa sana sakho
All right you may put him down the bible says
Kulungile ningaze hlisa iphepheli lasho ukuthi izigelezo zikaNkulunkulu zibiyele lapha ababesabayo ngakho ke zikhona izigelezo lapha Kodwa uKristu wathi lapho kubutshela ababili noma bathethe ngegama lami ngizoba phakathi kwabo ngakho ke ulapha into kuphela okuyiyo ukuthi awukwazi kumbona kepha ngokukholwa siya kukholwa ngingakufakazisa kini ukuthi umsakazo odlula ngapha nawo amaphimbo ngingakufakazisa kini ukuthi izithombe zidlula ngapha kungeke kushaye kuleli shubhu lapha kungeke kushaye kulokhu lengilazi kulombopho futhi kungeke kuze kulesi sikeshale sempahla ngoba kwakungenziwanga ngaleyo ndlela kodwa kunesikeshale sempahla ezophinda ikhiqize leso sithombe uNkulunkulu wabeka abanye ebandleni kuqala abapostoli bese kuba abaprofethi abafundisi abavangeli nabeluzi konke kuphelelisa ibandla Singamletha kanjani omunye futhi sithi lona kanjalo uNkulunkulu yakwenza aqobo lwakhe akuyilo uthe mhlabeni kodwa nje ukuzinikela wena uqobo kumoya ongcwele nomoya ongcwele uthatha kusukela lapho futhi awazi ukuthi wenzani ngumsebenzi kamoya ongcwele ozibusayo manje bangani telopa lami lasekhaya futhi ngifune ukusho lokhu manje ngaphambi kokuvala lemvuselelo Ngolunye lezi zinsuku kungeke kube khona ngisho nomlotho salaye eJeffersonville kungeke kube khona namunye salaye eCharlestown kungeke kube khona namunye salaye eLouisville lomhlaba usuvuthwele ukwehlulela banebhomu lehydrogen manje ukuthi iRussia engayidibula iseMoscow idilikele ekuFort Street futhi ithathe konke kwalezi zitshalo ezibhuqumbuqu ngapha futhi iyizikise ngamafita kamashumi ayisikhombisa nanhlanu ngaphansi komhlaba ngebhomu elilodwa Iphameli lode sikwele samamayela ayishumi nanhlano izohamba amafiti ayikhulu namashumi amahlala emhlabathini isandla sisengcipheni iwashi likhulu liyahamba sekulethi kunoma sicabanga kungani ulinde kuze kube yileso sikhathi na Kubulani leli thabenakele lasemhlabeni lizodilizwa sinalo selivele lilindile ungawesabi amabhomu ehydrogen noma lutho enye into kuphela nje uma unoKristu enhliziyweni yakho leso yisikhoselo sebhomu esingcono kunazo zonke engazi ngaso Senziwe ngezimpaphe ngaphansi kwamaphiko akhe uhlala khona ngakho ungakhathazeki ngalezo zinto uma ungumKristu Pero umonge siyomkhristu empeleni umenda weli embi kabi awazi ukuthi imuphi umzuzu inhliziyo yakhe ezokuma ngawo ukushaya iphephele lathi amadoda azofa ezinsukwini zokugcina ngenkathazo yenhliziyo inhliziyo yamadoda iyahluleka ukwesaba izikhathi ezingaqondakali usizi phakathi kwezizwe Buka kuthi yini enye okuphindwe kashubi njengendoda amaningi ifa njengabesifazane. IBhayibheli alizange lisho ukuthi inhliziyo yabesifazane yayiyohluleka, lathi inhliziyo yamadoda iyohluleka. Kunjalo impela kokuphelele. Ngelinye isuku e-Oakland umkami nami ngangingale eSan Francisco, lokho kuzamazama komhlaba omkhulu kwazamazama, futhi umhlaba waqala ukubhoda nentwabi lapho kwazi kwazamazama izakhiwo noshimula bawa. Amabhola amakhulu omoya aya phezulu kanjalo nentuthu kuwo, noma impuqumpuqu yamalahle, noma ngabe kwakuyini phandle kwalezo zindawo, nabantu begijimela ezitaladini bememeza ngacabanga kuyobanjani lapho inkosi ibonakala ngempela na. Majwayide tshwala eqhubeka ngqo nokubeka utshwala bawo babuyela emashelofini nokubuthengisa. Abantu beza kuzobuthenga, indoda beyingeke ubuthengise uma kungekho muntu owabuthengayo. Kunjalo kukuthi yithi sinecala, ake ngikutshela mfowethu, ngingummelika futhi ngiyalithanda izwe lami, kodwa lesi sizwe sidala silinganisiwe sikalini, futhi safunyana silula siyacwila ngokuqinisekile njengoba ngingumfundisi ngemva kwalo msamo kulobu busuku. Manje ngisho lokho ukuze ngithole umusa kuNkulunkulu, ngikusho ngoba uNkulunkulu ukubeke enhlizweni yami ukuba ngikusho futhi into enhle kunazo zonke kuwo ukuba uyenze kungukulungele kufika kwenkosi. Manje mkholweni yibani nokukholwa kuye. Manje onke amazwi ebengingawasho ngiyasho futhi angeke asho lutho kunalokho uJesu abeyokusho. Kodwa liyaqaphela lapho ngimi khona naleli qembu labantu kulobu busuku na. Kuphakathi kokuthi ngiphazamisile ngokungesikho, ngihumushe ngokungesikho into ethize, noma ngasho iqiniso. Manje uma uJesu Kristu evukile kwabafileyo futhi wethembisa izinto ezifanayo azenza nathi siyozenza. Futhi ngishilo kusukela enganeni ngumfana. Ngangingakabi nezinyanga eziyishumi nesishiyagalombili kudala ngiyacabanga, kodwa hhayi ngaphezu kweminyaka emibili empeleni ngenkathi ngibona umbono wami wokuqala bekunjalo impilo yami yonke. Abantu laba bejabulakele bayakwazi lokho. Inqobo nje njengoba ngibe lapha awukaze nakanye wehluleke, futhi awusoze wehluleka ngoba nguNkulunkulu. Ihambe iyajikeleza umhlaba imvuselelo enkulu yokhelekile, futhi manje ngomusa kaNkulunkulu sengisesigidini sami sesibili sempefumulo khona ngqo emhlanganweni wami ngiyizuzele enkosini isigidi sesibili. Kunjalo futhi icabanga nje ngezinye izigidi eziphumile Warren Roberts, zonke lezo zinhlansi ezikhanyisiwe kusukela kulokho, futhi kwaqhubekela phambili izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane kwaze kwaba semhlabeni jikelele kunemvuselelo eyodwa enkulu yamandla kaNkulunkulu ihambayo. Nodeveli betetela zonke izinhlobo zezinto ezingamanga ukulwa nalo, kodwa yile ngempela izwi likaNkulunkulu leqiniso lizohamba ngqo lize lifike ekugcineni, alisoze lehluleke. Mina inkosi ngikusho uhlonyelile, ngizokunisele mina nobusuku, funa abanye bokuhlwitha senentsamo. Manje kulobu busuku ngishile ukuthi uKristu wavuka kwabafileyo, ukuyizolo lamuhle laphakade. Manje inkosi libusise, uma izokwenza lokho khona-ke ni uma ukukholwa uNkulunkulu kubusise, ngicele khona-ke lapho efike enkundleni. Uma uKristu ezovela lapho kulo msamo, nansi inselele. Uma uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ezobonakala khona lapho emsamo, futhi yenze izinto ezifanayo azenze ngenkathi yelapho emhlabeni, nizomkholwa na? Bhekeni endleleni ebheke emawuze, kanjani labo bafane bephula ngenkathi ehlephula leso sinkwa? Wenza ukuthize lapho kungekho omunye umuntu ongakwenza, kwakuyinto engenziwa nguKristu yedwa kuphela, futhi bakuqonda. Manje uma ezokwenza yinto efanayo lapha, leyo okungukristu kuphela ongayenza, hhayi into ethize engamanga, kodwa yena kanye nje into efanayo ayenza. Khona-ke emkholweni nimemukele, nibe nokukholwa kuye, nimthande, nimkhonze. Ake nginitshele, ungalijwayeli isonto manje, lokho ngeke kusebenze. Kufanele uzalwe ngokusha, akusikho ukuvusa amadlingozi, hhayi into ethize encinyane ethize oyishilo. Awu ngimemezile, ngikhulume izilimi, ngenze lokhu lokho noma okunye. Uma ngempela phansi enhliziyeni yakho ukuthize kuza ukuzokuguqula, futhi ube yisidalo esisha kuKristu Jesu. bamukela umuntu uKristu Jesu lapho izinto ezindala zifa nezinto ezintsha zizalwa kabusha. Wenza izinto kahle ukuthi wenze iphutha, uthanda izitha zakho, ukhulekela labo abakusebenzisa ngokukudelela. Ilapho-ke ungumKristu khona, umuthi waziwa ngesithelo sithelayo. Phakathi iNkosi ingalibusisa manje sisakhothanisa amakhanda ethu. Ngizocela udadewethu ukuba ayo eopiyaneni ngokunensa adlale inyanga enkulu manje eseduzo. UJesu anozwelo futhi nina eningaphandle manje onamakhadi okukhulekelwa, sendelani eduze nomnyango sizoqala nje emzuzwaneni. Asikhuleke.
Our blessed heavenly Father,
Baba wethu sezulwini obusisiwe, wo iphimbo lami elibi, izinyanga ezine ngikhuluma ngikhathele kakhulu emphinjeni wami, kodwa ngiyakhuleka ukuthi uzongisiza khona manje. Lapha kuzoba ngelinye ibanga ethabenekele likaBranham. Lapha kuzoba nomunye ofakazi ovuka ezinsukwini zokugcina ngosuku lokwahlulelwa. Abaningi bemi phakathi nangaphandle kulobu busuku. Abaningi babo bayazibuza, abaningi bayacabanga ngabe kuyiqiniso noma kusile iqiniso na. Baba phakade lobusisiwe, sikhulekela ukuthi manje uzobonakalisa uthando lwakho kithi ngokubonakala lapha nokwenza izwi lakho libe iqiniso. Ngikhulumile ngezwi lakho njengoba wenzile uqobo lwakhe kuklopase nomngani wakhe beya emawusi, futhi endleleni yethu Nkosi sisahamba wena khuluma nathi ngezwi lakho. Kuthi manje woza phakathi kwethu, wo Nkulunkulu omkhulu, woza phakathi kwethu ufakazela amazwi akho ukuthi eqiniso, futhi ubonakalise ubuwena bakho lapho kulobu busuku. Njengoba thina zidalo ezingafanelekile zivumba ukuthi siyizoni, futhi asifanelwe yilezi zinto, kodwa siyakukholwa Nkosi, futhi ngomusa siyakwemukela ngokukholwa ukuthi sisindisiwe nabantwana bakho. Sibusise manje Nkosi, ngiyazi ukuthi izwi lakho liqiniso ngesikhathi uthi uprofethi idolobheni lakubo phakathi kwabantu bakubo. Kodwa Nkosi, ngiyakhuleka okwalobu busuku nje ukuthi nje uzobuka phansi kubantu, futhi zibonakalise qobo lwakho kanye futhi lapha kuleli dolobha ngokuhamba kukamoya ongcwele. Nkulunkulu phakade, sibusise manje njengoba silindela kuwe, futhi wenze izinto owazenza ngaphambi kokubethelwa kwakho, futhi Jeffersonville ngeke isaba nanto yinye ezokhononda ngayo. Kodwa siyazi ukuthi abayikuba nezaba ngalolo suku ukuthi zibonakalisile wena Qobo. Egameni likaJesu ngiyakhuleka, amen.
What she wants me to pray for? No, it is not the cancer.
Hayi lokho afuna ngikukhulekele, ga akusiwe umdlavuza ngoba uphulukisiwe kulokho, kodwa ufuna ngimkhulekele ngenxa yenkathazo yeqolo anayo, kunjalo inkathazo yeseqolo lakhe. Ngabe kunjalo na? Manje uyakwela ukuthi uvukile kwabafileyo na? Manje bheka, uma ngikhuluma naye isikhathi esidanyana nje, mhlawumbe kukhona okunye okuzoshiwo. Angazi manje, bengingazi ukuthi iyini inkathazo yakho. Angazi manje ukuthi bekuyini, niyabo. Kodwa abaqophayo bakutholile. Ungathola ukuthi utheni?
Let's talk just a minute longer and see if you tell me something else.
Ake sikhulume nje umzuzu kadanyana, futhi sibone ukuthi uzongitshela yini okunye okuthize. Ngibona isifazane obukeka ngendlela, ngomunye isifazane futhi uyamkhulekela, futhi ubonakala sengathi usesikhungweni esithize noma isibhedlela, futhi akube yindawo yengqondo yemadisini e-Indiana. Ngutate omfunela umkhuleko osesikhungweni, futhi uma uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho nakho konke okuphakathi kuwe, uNkulunkulu uzokhulula futhi uzophulukisa iqolo lakho futhi akusindise. Uyakukhola manje na? Kulungile, woza lapha.
Dear Heavenly Father, we pray that in Jesus Christ's name,
Baba othandekayo sezulwini siyakhuleka egameni lika Jesu Christu ukuthi uzophulukisa usifazane futhi umenze asinde futhi umnike lesi sibusiso futhi ngiyakhuleka ukuthi izihawu zikaNkulunkulu zizohlala phezu kwakhe futhi uzomphulukisa bese uzithelela udumo luze kuwe ngiyakhuleka egameni lika Jesu Christu amen.
There's a vibration coming from there.
Ukuvela lapho kusuka khona ngqo emuva lapha umzuzwana nje yema lapho umzuzu nje ngiqaphele lokho kukhanya kusukile kuwe kunabaningi kakhulu kuminyele kakhulu ngakimi lapha wonke umuntu uyadonsa kodwa ngiyakubona kuhamba kuza kuwe ngumuntu nokuhlinzwa kwesifazane okuzayo kunjalo ngibone abantu ababili noma abathathu bevela futhi ukukhanya kwashuma kwabuyela emuva lapho futhi kwashaya lowo muntu omemuva lapho yebo abakhulekela lokho niyabona kunjalo futhi uneye isimo senenikazi elinokuhlinzwa kwabesifazane kunjalo manje hamba futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho nenkosi uNkulunkulu ekuphulukisile amen. Ngezela inenekazi uyakholwa inkosini uJesu na uyakholwa ukuthi uvukile kwabafileyo na manje ukukwazi angikwazi ngingahle ukuba ngikubonile uma usukale ngapha angazi abantu bayeza baphinde bahambe angibi khona ethabenakele ngokwanele ukwazi.
But you are from the city. Only thing you might have seen me around town or something.
Futhi yazi ukuthi angazi ukuthi ulapha noma into ethize noma into ethize angazi lokho kuNkulunkulu ukwazi lokho khona emuva lapho ufuna ukwedlula ekatazweni yezibilini ubulokhu unayo na uyakholwa ukuthi inkosi uJesu izokusindisa na uma kukholwa ungaba nakho umunye unenani lekazi libi uhleze emuva lapho ngibabonile bethatha uyakholwa ukuthi inkosi izokusindisa na kulungile uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na khona-ke ungaba nokuphulukiswa kwakho uNkulunkulu usanda kukuphulukisa nje uthinte yena awuthintanga mina neze uqhele ngamafihle ngamashumi chat to give me. Amen.
How do you believe he's raising the dead? Just look and live now.
Manje niyakholwa ukuthi wavuka kwabafileyo na buka nje futhi uphile. Manje lapho muqa usiyahamba. Wo kuzima kakhulu lapha eThekwini. Niyabona sixuku esinjengalesi sikuhaqile. Wonke umuntu uJesu wabamba indoda ngesandla futhi wayiholela ngaphandle komuzi ngesikhathi.
Now look this way, sister, just a moment, believe. That the Lord Jesus is present to help you. You are.
Manje kubonika lapha tete wethu umzuzwana nje khona ukuthi inkosi Jesu ikhona ukukusiza uhlushwa inkinga esekugcineni kwethumba elikhulu nodokotela ukuhlolile futhi ukutshele ukuthi bekungumongozini. Ngiyakubona futhi uzama ukuhamba-hamba unqamule yindlu futhi uhamba kancane ngempela unesifo samathambo lowo ngisho kanje inkosi.
The doctor said that you must be operated on. That's exactly right.
Udokotela uthe ufanele uhlinzwe kunjalo impela futhi ngimbone sayina lelo khadi lincane lapho ehhovisini lakhe Rebecca Becker 509 Graham Street kunjalo impela lapho kusehhovisi lakhe erekhodini kunjalo. Uyakholwa na? Ngakho-ke ungaba nokuphulukiswa kwakho kulo igama leNkosi uJesu Kristu. Kwangathi lona wesifazane angebukele ukuphulukiswa kwakhe. Amen. Kunobusise nenekazi. Hamba ukholwa manje. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Ukuba kuphela bewungabuqonde nje ubukhona beNkosi. Manje inenekazi yelimi lapha ukuze likwazi angikwazi wena ngokwazi kwami awungazi futhi angikwazi nami ngabe lokho kunjalo na kulungile ngakho-ke ngumuntu ongangazi futhi nami angibazi futhi bengingalazi elinye inenekazi. kodwa leli nenekazi lizihambe ngokugcwele ngokwazi kwami. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho nenekazi, isikhathi sethu sokuqala ukuba sike sihlangane empilweni.
Here's a woman and a man.
Nago isifazane nowesilisa isijombe sihle nje sikaJohane ongcwele wesine. Lapho isifazane nowesilisa bahlangana khona, lowesifazane wayengumSamariya uJesu wayengumJuda. Futhi waqala ukukhulumisana omunye nomunye, futhi uJesu wembula izimfihlo zenhliziyo yakhe, futhi wamtshela lapho inkathazo yakhe yayikhona. Manje uma enguJesu ofanayo namuhla angenza umsebenzi ofanayo namuhla. Uma lona wesifazane engaphakamisela isandla sakhe kuNkulunkulu, kungesikho kufunga ngoba sikholele kukwenzeni, aphakamise nje isandla sakhe ngobuqotho nesami ukuthi asikaze sibonane ngaphambilini, futhi asazi lutho komunye nomunye. Uma siphakamise isandla sakho nenekazi na, nakho lapho ukhona, akazange angibone noma angikaze ngimbone, futhi uyisihambi ngokugcwele. Manje uma kune ubukhona beNkosi uJesu kulapha, umosifazane kula bengingeke ngamphulukisa, usevele uphulukisiwe. UKristu wamphulukisa ngenkathi emvela. Uyakukhola lokho na? Kodwa kube ubemi lapha manje, futhi lapho ngibi khona, futhi ubezo kwembula kuye noma yenze kuthize ukuze aphakamise ukukhola kwakhe ukuhlangabeza. Manje angathi kube umi lapha ngezinkinga zezimali, angathi ukuba ume lapha ngezinkinga zasekhaya, angathi ukuba ume lapha ibulawa kumdlavuza, angathi ukuba ume lapha nge-TB, angazi, angeke ngikutshele.
And now if you want to put yourself in my place, come here and take my place.
Futhi manje uma ufuna ukuzibeka endaweni yami, woza lapha futhi uthathe indawo yami. Wemukelekile iphele lapha ngikwazi, futhi kanjalo angeke ngikwenze. Kodwa uNkulunkulu wasezulwini uyazi, seniyakuqonda manje na? Futhi uma uKristu engenze into efanayo lapha, iqiniso elingele siphosiso, njengoba evukile kwabafileyo, futhi kwafakazisa ukuthi uJesu ofanayo wakhuluma nosifazane emthonjeni, bangaki phakathi lapho othi, ngizomemukela khona manje njengomphulukisi wami, noma ngabe yini engiyidingayo. Phakamisa isandla sakho uthi, ngizomemukela uma ezokwenza lokho.
The woman with her hands up, we never met.
Wesifazane nezandla zakhe ziphakeme, asikaze sihlangane. Inkosi siphe khona ngomkhuleko wami. Manje inenekazi libonakala lihamba lisuka kimi. Uma izethameli bezingabamba iphimbo lami.
I see someone standing. It's not for herself so much. She's praying for somebody else.
Ngibona umuntu othize mina, kusikho kwakhe kangako, ukhulekela omunye umuntu, futhi lelo yinenekazi eselikhulile, ngumama wakhe amkhulekelayo, lelo yiqiniso. Lokuhlasela inhliziyo kuncane, ukubhakuza kwenhliziyo kuncane, ukufana nakho, akakwazi kulala ebusuku, ngabe akunjalo na? Phakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso. Futhi lelo nenekazi liveli kulelizwe, lelo nenekazi livela kude nalapha, lelo nenekazi livela eGeorgia, lokho kunjalo impela. Futhi uvela eGeorgia, futhi ufuna ukukhulekela isiso lakho, futhi sewuqala ukungabona amehlo akho, futhi lokho kuyiqiniso. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na? Uma lokho kuyiqiniso, phakamisa isandla sakho, kulungile. Manje seniyakholwa na? Manje yibani nokukholwa kuNkulunkulu ngesikhathi ngisamkhulekela. Zikhulekeleni lapha ya, futhi nikholwe kuNkulunkulu. Ukhona lapha, usezindaweni zonke. Woza lapha dadhe. Sibizo busisiwe, ngiyakhuleka ukuthi egameni likaKristu ukuthi uzonigeza lolo sifazane sifiso sakhe. Sengathi amandla kaNkulunkulu samandla angaphumula phezu kwakhe, futhi sengathi angaphulukiswa futhi athole noma yini ecelile. Ngikhulekela lezi sibusise egameni likaJesu. Amen. Manje hamba uthokoza futhi ujabule, futhi kholwa dade, futhi usindiswe. Kulungile.
I'm not sure, but I believe I know.
Ngile siqiniseko, kodwa ngikholwa ukuthi ngiyamazi lona sifazane, ngikholwa ukuthi uvela Georgetown, ngoba awusise yini isihlobo sikamfowethu ake right now.
Of course now this anointing, it's different. You realize that there's difference right now.
Kusobala manje lelo qobo lohlukile. Uyaqonda ukuthi kunomehluko khona manje. Uma ngikhuluma nawe kwenye indawo, kwehlukile khona manje. Uzizwele umuzwa omnandi wangempela okunjalo, ngumoya ongcwele.
You're not here for yourself.
Uko lapha ngokwakho lapha ngenxa yomunye umuntu futhi leyo intombazanyana ecishe neminyaka emine noma imihlalo kudala inenkathazo yenso futhi ihlale enyakatho neIndiana lelo iqiniso. Lokho kuphethe eseleni sakho kuthumele kuyo futhi izosindiswa. Khona ngayo yonke inhliziyo yakho manje futhi wemukele lokho kucelile egameni likaKristu. Uma ungakholwa nje zonke izinto ziyenzeka.
Here's a lady that's a stranger to me. I don't know you. Never seen you in my life.
Nandi nenekazi elithi hambi kimi. Angikwazi, angikazi ngikubona empilweni yami. Siyizi hambi komunye nomunye, iminyaka eminingi yehlukene, mhlawumbe eminingi, sizalwe amamayela amaningi ngokwehlukana. Angikwazi, angikazi ngikubona, kodwa uJesu Kristu uyakwazi. Kukhona kwenzekile ezethamelini, indoda ethize ibonakale ngakimi. Nansi ihlezi lapha, khona lapha inkaba eyisibhono. Uyakhola mnumzane na? Ngakho-ke uKristu uyakuphilisa futhi uyakusindisa. Amen.
That's the way to do it, believe. What did he touch? I never seen the man.
Ilodele yokukwenza. Khona ithintele na. Alikaze ngibona indoda kodwa iphulukiswe khona lapho. Ithinte inkosi Jesu khona lapha. Susa lokho kungakholwa kuwe. Khohlwa ngabe ngingu-William Branham. Bheka kuJesu Kristu nguye lapha.
I challenge your faith.
Ngiphosele ithelele ukukholwa kwakho egameni likaKristu ukuba ukholwe ngami futhi ukholwe ukuthi lena yinkosi uJesu lapha futhi ubone ukuthi kuzokwenzekani ngikatshela ukuthi ukuphi esekweni.
Now here's a little woman. I never seen her. She's older than I.
Manje nango sifazane omncane ngikaze ngimbone mdala kunami yena angazi ukuthi ungubani uvelaphi angazi lutho ngaye ngisihambe siphelele kuye kodwa uKristu uyamazi. Uma ngakimbulela ukuthi lapho mayelana nani ungakwemukele yini futhi ukukholwe na ube nokuzizwela kungetshelekile emizuzwini embalwa edlule ngenkathi ngikhuluma ukuthiza uzange na bekungutete wenu osesibhedlela sezinhlanya emadisini e-Indiana. Lokho iqiniso ngokuba omunye isifazane ubemi lapha nawe futhi bewumi lapho ubheke ngonke lapha uthi mbono wena bewukholwa ngesikhathi uzokhuphuka kunjalo impela yilokho kukwenzile. Futhi sizathu lapho kulobu busuku ingenxa yokuthi nenkathazo yenhliziyo usanda kuba nokuhlaselwa yenhliziyo kunjalo impela. Kuthi ngiyabona manje ngisabuka embonweni leloze eliginqikayo uvela endaweni athize lapho enkizimini e-Indiana uvela eduze lasekoridoni ilapho vela khona buyele ekhaya ususindile uJesu Kristu uyakusindisa lowo ngu usho kanje umoya ongcwele.
Have faith and believe. Don't doubt. Just only believe. Can you better
ukukhola futhi ukhole ungangabazi khola nje kuphela ngabe uyakukhonda ukuba sezindaweni zonke kwenkosi uJesu na kumakalisa kanjani pho.
What's the matter?
Yini ndaba na ngalapha koleni ngibona umbona udokotela agazi ukuthi ngumdlavuza yini noma UTB.
That's right. But if you believe it, you're healed anyhow. Your faith is saved.
Ujalo, kodwa umuza kukholo, sewuphulukisiwe empeleni. Ukukholwa kwakho kukusindisile kuqhubeka. Nakho lapho ukhona, ukuba sezindaweni zonke kukaNkulunkulu ophilayo. Ngiphosela inselelo ukukholwa kwakho uma ungakholwa nje.
Now he has risen from the dead.
Manje uvukile kwabafileyo ulapha kanye nathi kuye lowo yizo kanye izinto azenze ngesikhathi elapha emhlabeni iminyaka ezinkulungwane ezimbili ezedlule usaphila futhi uphila kuze kube phakade kholwani nje libe nokukholwa. Ngikwazi nenekazi ngikaze ngikubona empilweni yami angazi lutho ngawo iqiniso lelo kusile na uJesu Kristu uyakwazi uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi ulapha mayelana nani uzomkhola futhi ungikhole ukuthi ngingumprofethi wakhe na uma ezokwenza lokho uyazi ukuthi kukhona okuthize okungigcobile uzofanele wazi ukuthi yilokho. Manje uma bengithengi zobeka izandla zami phezu kwakho phulukiswa ubuzoba nelungelo lokungabaza lokho kodwa uma uNkulunkulu ngitshela ukuthize owaziyo ukuthi kuyiqiniso khona ke uyazi ukuthi lokho kuyiqiniso noma cha ngabe kunjalo na. Inkinga yabesifazane uhlinziwe ngiyakubona usuke etafuleni lokuhlinzwa nento emhlophe ikumboze ubuso bakho kodwa akuphumelelanga kunjalo kodwa lo devil waqashela udokotela kodwa angeke akwazi ukuqashela uNkulunkulu hambe ekhaya futhi usinde nenekazi uJesu Kristu sekuphulukisile futhi wakusindisa uma ungakholwa ngizihambi kuwe nenekazi uyamkholwa uJesu Kristu uletana kaNkulunkulu ukuthi lapha na uyakholwa ukuthi uzokuphulukisa na isifo sikashukela siluthe ukuba uNkulunkulu asiphilise uyakholwa ukuthi uzokusindisa na ngakho-ke yekhaya futhi wemukele ukuphulukisa kwakho egameni likajesu kristu ndodana kankulunkulu amen woza lapha nenekazi uyakholwa na manje yekele ukucabanga lokho emuva lapho akusikho kufunda ingqondo ungeke usaphunyuka ngakho manje ake ngikukhombise ngimazi lona zifazane beka izandla zakho phezu kwezami nenekazi uma uNkulunkulu ezokwembulela ukuthi yini inkathazo yakho mina ngibuka ngalaba yazi ukuthi angifundi ingqondo yakho uma uNkulunkulu ezokwembulela ukuthi yini inkathazo yakho uzokholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu futhi nami nginceku yakhe na uma uzokholwa phakamisa isandla sakho nenkathazo yabesifazane ngigama nenekazi kunjalo ubunayo awusenayo manje uphulukisiwe qhubeka ngendlela yakho futhi ujabule futhi uthokoze woza mnumzane leyo nkathazo endala yenzwa nento ethize kukhathazayo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na akuphulukise kuyo na ngakho-ke egameni likajesu kristu uyemukela ukuphulukisa kwakho futhi uhambe endleleni yakho ujabule amen uNkulunkulu ekubusisa mfo wethu ukholwa unjani nenekazi na ungeke yini wathanda kuhamba udle kudla okukahle futhi njengoba wawuvamisile na bewulokhu unokwethuka konke bewungenjalo na wabangela ukuthi ube nesilone esiswini sakho hamba uzithelele ihembega futhi uyidle ujesu kristu kusindisile qhubeka endleleni yakho ujabula uma ungakhole yibona kukhole kuNkulunkulu ngiyakholwa na ophilayo ukristu namandla wonke khona lapha manje ukuphulukisa wonke umuntu phakathi lapha umzuzwana nje emuva lezansi nomuqa uhlezi phansi ngo lapha uhlezi insizwa ukukholwa kwakho kukhulu kunalokho obucabanga ukuthi unakho ndodana ubunenkinga enhliziyo obungenayo na uma lokho kunjalo sukuma ume ngezinyawo zakho uJesu Kristu kuphulukisile ndodana sewuphilile qhubeka endleleni yakho futhi usinde niyamkholwa na yibani nokukholwa kuNkulunkulu nazi indoda engingayazi siyizi hambe omunye nomunye ngiyakholwa ukuthi le ndoda ibhaphathizwe kulokhu kuza kodwa angikwazi angile mqondo ngawo ngabe kunjalo na uma uJesu Kristu ekembula kimi lokho kuzele lapha uzokwemukela na bangake ezethabelini abazokwemukela khona manje na uma ungakholwa nje yibani nokukholwa nje ningangabazi indoda enenkinga yesikhumba kunjalo futhi ngiyabona ukuthi uba inkathazo yendlala ebesilisa futhi kunjalo uma kunjalo vayize lisa isandla sakho futhi ngibona into ethize emnyama yimi phakathi kwakho nowesifazane ngumkakho uyamkhulekela uyisoni futhi ufuna ukuthi abe kumkristu lowo ngisho kanje nkosi kunjalo hamba ubeke izandla zakho kuye futhi umkhulekele ukuthi uNkulunkulu ezulwini uzokwembula ukubaluleka kwalezi zinto ukuthi ziyizwe ngempela uyakholwa na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza na uma nje ungakholwa ngiphosela inselele ukukholwa kwakho le muva ngemuva noma ukuphi buka futhi uphile
have faith in God wherever you are. If thou canst believe, all things are possible. If you can believe, watch.
Yiba nokukholwa kuNkulunkulu noma ngabe ukuphi. Uma nje ungakholwa, zonke izinto ziyenzeka. Uma ungakholwa nje, bekusisa, buka kalapha, khuleka.
You say, what are you watching, Brother Branham? Rebecca. Come back this way a little bit.
You know what you pick for your problem now. Rebecca, we are going to like a man is tando. You might jail up on corner. That's all getting to Mbazanyana. Yeah, I mean, there you're getting it down. Guy, you're going to prophet you guys if you Negazi, Limilapo, Gaguasanda, and if I guess it calls me to bed, you betcha, you got Jazzy Amankanka, Paka, Mrs. Salazaco, no more woman getting out Zako and Negazi. We are Kulega, which you could go Uzo Biza, and if Mele Gubiz, Abu Jalana,
let my little girl,
Mele Gamazan, maybe Zalaza, your Pesqua Colapo, Wong Kunukulu Pagani, Kamele, Liga Jesu Christ, Yelikuz, a little Timoli, Liga Jazza, Lawsi Fazane, Uti, and the Susa, Kamele, Liga Christ, amen.
Oh, blessed be the name of the Lord.
Oh, alibusi se kamaleko, se senga chikosu, Jesus kazembula kobolo ya futi. Niya kolo kuthi lapha na. Ngakoke akenge nichele yilona lowo wenu njenga manje uma ndinga kukholwa uJesu Kristu yabisindisa donke khona manje. Uma mazwi yami liyiqinisa lapha, kuyiqinisa lapho. Uma nizokwenza lokho ngilitshela ukuba likwenze, ningaphulukiswe khona manje. Niya kukhola na. Ngakho-ke begali izandla zenu komunye nomunye. Begali nje izandla zenu phezu komunye nomunye, phakathi noma ngaphandle.
Don't you down.
Ningakabazi ngizwe umoya wokuba yizithulu suka nangu le khona uKristu ofukileyo kufeni.
Oh eternal and blessed God, in the name of the Lord Jesus.
Oh kulukula phakathi nobusisiwe egameni lenkosi uJesu, ngiphosele inselele wonke umoya ongcolile egameni likaKristu Inkosi ukuthi uzosuka kule ndawo uphume kulabo bantu, futhi kwangathi umoya ongcwele omkhulu manje ungabhabhathiza wonke umuntu phakathi lapha ngokholo olukhulu ukukholwa.
Oh Satan,
wo Satyani, wena demoni, se usisabisile isikhathi eside ngokwenele. UKristu uvusiwe, umile lapha nezihluthulelo zokufa nezihogo zilenga kuye. Amandla okuphulukisa akhokhelwe, futhi siyakuyala ngegama likaJesu Kristu indodana ephilayo kaNkulunkulu ukuthi usuke kulaba bantu, phuma kubo Satyane ukuba bahambe futhi baphulukiswe. Uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uJesu Kristu ukuphulukisile, sukuma ume ngezinyawo zakho futhi webukela amandla obuNkulunkulu okuphulukisa kaNkulunkulu usemandla. Yilokho-ke ayidikise Nkosi, ayibuzise Nkosi, wena wonke umuntu uphulukisiwe. Imani ngezinyawo zenu futhi ninika uNkulunkulu udumo. Amen. Libuzise igama leNkosi. Asibikele utumo, sisaphakamisa izandla zethu futhi simdumisa. Busisa indodana kaNkulunkulu ophilayo. Amen.